Oh Lord, NG lighter.
Next thing.
Keys to my bima, driving in the city with my Benz, cause I'm a winner. Anytime I feel in my vibe, bigger, bigger. Anytime I feel in my vibe, bigger, bigger. I'm a winner, making my life feel sweet, margarina. Make you wanna dance to the tune, Macarena. Hit it with the beat, we can do it a cappella. Doing for the love and doing for the cheddar.
Give it to them in the morning, we give it to them in the noon. And if you want some in the evening, we give it to them when they got it today.
Come to my room. Anything I want, the most easy to be my boo. Then I wanna introduce you all to my crew. My crew, my crew. It's gonna be a party for life.
Welcome to my room. Anything I want, the most easy to be my boo. Then I wanna introduce you all to my crew. My crew, my crew. It's gonna be a party for life. We give it to them in the morning. We give it to them in the noon. And if you want some in the evening,
nite mhesh pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo, tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa singo, kunywa pombe tuanze kumingo. Kakuna tumbler tunatumia vikombe, kakuna vikombe tunatumia mikebe. Lazima tulewe, itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Mzinga, tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu ah. Tunapiga sherehe usiku mzima hadi tuone juu ah. Niko na swali niulize, niulize, niko na swali niulize, niulize. Ni nini ukikunywa lazima ukunje sura?
Shots, shots.
Unataka mzinga ama unataka shots?
Nakunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini?
Nakunywa
gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini?
Tu mpaka chini tuko alright. Vibe zetu pia ziko alright. Man a real dealer, musical killer. Mula pon mula, yeah, yeah.
Flow tighter, man a gangsta. Mi girl so sick, she a dancer. On the dancehall scene, call me master. Hey, yeah, hey, fire starter. Logi Genji, wako kwenye rende. Tafuta kazi, usifinye makate. Mi Shawn Michael, biga kitu kiku. Mi hustle harder, mi afi rich like so.
Mangwa riti nazibise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwa riti nazibise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.
Endela juga juga ni keuti. You just wrong inarienga difla. Wanda ni madonu wa melinki. Kule na wise stand up press baga rating. Wadango city ni mapandis ni maria mbes. Kuchachicha ni kawa na pigu wa shebe. Gwede lai zimerar guzu jeyu. Laida adisia atigraba. Enta mesi mbogi lais kuchachisha. Maria lais miu dai zile buakla. Siwa bukla wakutekwa na ginimbi. Ela banku wa banki gagula.
Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Mangwariti nazitise bila kibre. Tunajua head bad nilizikre. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible. Zimezible, zimezible, zimezible. Anakuku kible.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Tukitoka tunda mimi na warembo, eh, before tufike hao konda alidai deni mbao mbao nililipa thao na nikasahau jupenting alikuwa amenishika kakarao nikiwa juu ya matatu me you feel vibes through riding in the city me and you baby me and you nikiwa juu me you feel vibes through riding in the city me and you baby me Nanjega, ah, unanjega, mini wako komando, jegeja, ah, jegeja, etu meniweka ndani, umezi manasi, mnasipati gani, maiwe, kwani unajini gani, nani pastim kwa kukifuani, mami yo, mami yo, oh, mami yo, I want you to know, mami yo, kwambo kini mwago, ntani yokota, yes, ni mwage,
Legeza, zamisha iko nini enango Legeza, zamisha iko nini enango Pandisha, muzuka baby girl nipe mo Pandisha, muzuka baby girl nipe mo
every day, it's a holiday anywhere we day Monday to Sunday, it's a holiday anywhere we day
Man a real bad man, furu kisunzi Pesa nyingi kwenye bank, furu kisunzi Magyal dem wanna nice, furu kisunzi
Niko na kikundi haijifungi full kisunzi Fundi wakuwa funza nyi wanafunzi Gumi turushi huku na achwa kichungi Kidungi mahete na bidi wavute pumzi Mini fiatu chizibiti kigonga Nupita na utadhani mwizi gikomba Niko na moto na sipoi Nyi bado bonoko bati boys
Hey, y'all, Wagwan.
Yeah, I'm universal, internationally known. I got a lot of names, but just call me Cali Jones. I pull up in a party and turn it to something else. Being my friend is bad for your health. Vilena wakita biduka by gogos. Bamini ngati kampesa kadai lobos. Black clock, Buddha aye nai bobo. Na even divo na madanga biti ay lobos.
Hatula li tunakesha kama popo. Mafala wajue na wato wa soko. Hini ngoma ya wazito sikitoto.
Na wapa homa dizziness.
Furu kizuri.
Every day, it's a holiday anyway we day. Monday to Sunday, it's a holiday anyway we day.
Man a real bad man, furu kizuri. Pesa nyingi kwenye bank, furu kizuri. Magyal dem man a nice, furu kizuri. Furu, furu, furu kizuri. Killing engine a roll, furu kizuri. My follow wanna go on, furu kizuri.
DJ Elijah Pony, yeah, Pony, yeah.
Super pussy Charlie, yeah, yeah. Niko na ndege na mindo dere. Sitaki mwingine nataka wewe. Haitaki asira ama mwembe. Msupa kusijali, yeah, yeah. Niko na ndege na mindo dere. Sitaki mwingine nataka wewe. Akiju niko na kismat kama pele. Kajuju na bonga sasi bongi mashilingi. Magizani adingware manze niko busy. Sina time ya kusumbwa na manze na mafisi. Ulirauka nilikesha jona saki nini. I got the keys to the beam oliza simsima. Na tunawaka na hopa tutawaizima. Na dunga silver sto sifa tunamagoldiga. Na nawashika jo design na kido pilot. Mana beat them bad. Top sniper says he miss my shot. Niko na bag na mimi Josie Kampa. Ukini trace na kuban. Wagwan super osijali, yeah, yeah. Hey, niko na ndege na mindo dere. Sitaki mwingine nataka wewe. Haitaki asira ama mbwembo. Msupa usijali, yeah, yeah, yeah. Niko na ndege na mindo dere. Sitaki mwingine nataka wewe. Akiju niko na kisma kama pele.
Sa ukisafi na skizo mpaka na wagenge. Beef yangu ikam na kachumbari tele. Chunga na irobari kuna mamwewe. Anapita na yeye, anapita na wewe. Jue ni siri yangu. We mtamu, kapombe haramu. Uko kwa DNA, na nige kwa damu man. Niko na mbota sipotezi jo wakati man. Sielewi lugu wengine kasiganji man. Tumani strong, jobe ina mabati man. Walisleki nikapita katikati man. Siishi coast na kadela niko maji man.
Sipari sijali, yeah, yeah. Niko na ndege na mindo dere. Sitaki mwingine nataka wewe. Haitaki asira ama mwembe. Msupa kusijali, yeah, yeah. Niko na ndege na mindo dere. Sitaki mwingine nataka wewe. Akiju niko na kisma.
Lighter. Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Mapromota wabejaa na sababu. Mziki Kenya inalipa na sababu. Airplay ni kibao na sababu. Ngoma tamu hainanga katabu. Alila lila, alila wandena. Ewa basai wanaruka kule. Wakale wetu wanatoka teke. Wasafere, mnataka ni wataje. Waluya wetu bora kasembe. Wajaka wetu anywaro matichi. Costa Rica twakuja madafu. Wakamba wateso Turkana. Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Siku moja manzi moja aliniita. Alidai atinunulie shisha. Twende after nikanunue pizza. Na mido kwa mfuko imeisha. Sikonyo moja alipita kwa dirisha. Super ikabidi amejipa. Lakini juu napenda kudunda. Nika move nikaelekea kwa bucha. Dunda kama anti-corruption. Dunda kama Kenyans on Twitter. Follow me, follow you. Like this, postman. Wakenya wote wanapenda kudunda. Wanapenda kudunda. Pesa zote zinaisha kwa dunda. Zinaisha kwa dunda. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde. Dunda basi Kenya tudunde.
Hatams
zimeta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, no katapanda. Juu yake gima ketupa, na maganja.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Bado unataka bia,
buda nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Kutenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi, pombe na kizungu mingi.
Braggadocious.
Yeah, oh yeah, now baby, yeah. Iya leo na lazima talipia. Unapiga mundi bia, kwani uko on love bia. Mini charity, washa skia. Shake to see mimi, kwani shake to see pia. Jai kunya bia ukaanza kulia. Ni kama chonde kuna vitu unapitia. Mdunge zake mbili, mbili nitalipia.
Leo ni Saturday ama Sunday. Tutulianza kukunywa on a Monday. Kila siku inakuanga shere. Imefanya mimi na bibi tukosane. Pombe ya kisirani. Tulikunywa tukalala barabarani. Huyu ako kwa kitanda yangu ni nani? Ama ni bibi ya jirani?
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Bado unataka bia?
Buda nipe bia.
Bado unataka bia?
Nipe bia.
Utaenda kulipia.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. I'm so fantabulous.
Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi. Pombe na kizungu mingi.
Braggadocious.
Niko majina wananika wendo na die. Niko na ganji na connections you guy my guy. Nina matenda na mavela mindo supply. Munga na waiter ata leta please don't be shy. Pombe ya Sunday tamu sana. Pombe ya Monday chunga bana. Pombe ya sare ni swara sana. Ya kuchanganya ablanda bana.
On country we don't do take away. Mfuko size ya bilike. Kizungu ya kuparamule. Can you Saturday, but then it's public holiday. Nitawacha pombe, nitawacha pombe, but not today.
Hata mzimeta, bado tutawasha. Hata mfunge ba, bado nitamasha. Hata mfiche nga, no katapanda. Juu yake gima ketupa, na maganja.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Bado unataka bia,
nipe bia.
Bado unataka bia,
nitakupa nini utulie. Dawa gani usikimbie. Nitachunga yetu siri wasijue. Ila nikikuomba unipatie. I see myself in the mirror when I look at you. Ukweli wanikamilisha nje na ndani bu. Nauliza ntampata wapi another girl like you. Ukweli wanikamilisha you're my rendezvous. Basi ngoja kidogo nikuambie. Unachotaka ni kupatie. Kama una nusu naomba ni kujazie. Ay, nikubali ni kujazie. Kanapendeza bila vipodozi. Karembo sura show majozi. Na kitandani ya na uchokozi. Napewa dele kama ni dozi. Kanapendeza bila vipodozi. Karembo sura show majozi. Na kitandani kana uchokozi. Napewa dele kama ni dozi. Oh my baby Angelina, Angelina. Kutani mamusha ni kabako. Ulicho nipa bado ni nataka mo. The way she dance mpaka na mwaga do. Girl you always on my mind, eh. Daily na kufikiria. I don't wanna waste your time, no no. Unachotaka nitakupatia. Kukufuata sita joka baby. Unapokwenda nitakaribia. Mana we umenitosha, tosha. Mana we umenitosha baby. Unapendeza bila vipodozi. Karembo sura show majozi. Na kitandani ya na uchokozi. Napewa dele kama ni dozi. Kanapendeza bila vipodozi. Karembo sura show majozi. Na kitandani kana uchokozi. Napewa dele kama ni dozi. Oh my baby Angelina, Angelina, Angelina.
tunakula tukifikiria tenye tutakula. Kabla nyama, leta mutura. Pesa kidogo, tengeza sura. But make sure kwanza umekula. So we eat before eating. Tunakula poa kabla tukule fiti. Tunakula pizza, pesa ya simiti. Si ukula, baka kwa meeting. Tukule kwanza, yo tusikie fiti. Tukule kwanza, yo tupigane miti.
If the money you have can not solve the problems you have, eat that in money. Eat that in money. Eat that in money. Eat that in money.
Pesa kidogo kula. Wee kula. Pesa kidogo kula. Wee kula. Pesa kidogo kula. Wee kula. Pesa kidogo kula. Wee kula.
Tunapenda majere. Tunapenda majere. Tunapenda majere. Tunapenda majere. Sonko alini sotchana. Geuzi wangu anataka tu kupangwa. Sipangui ngui, najipanga. Leta kuku na uongeze kanyama. Nasikia kichwa, tumbo na mkongo.
If the money you have can not solve the problems you have, eat that in money. Eat that in money. Eat that in money. Eat that in money.
Gari kubwa, we, we. Izo bolu bigi, we. Izo keja kubwa, neza penda. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do. Who no like enjoyment? Kufanguo mzuri garment. Kupata kazi mzuri permanent. Kulipo vizuri payment. Ah, we, shida ni do. Wazazi wakae fiti pay rent. Waishi bila kulipa rent. Waende kanisa sacrament. Na wapate za entertainment. Ah, we, shida ni do. Izo gare kubwa, we, we. Izo bolo bigi, we. Izo keja kubwa, neza penda. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do.
I like a big house, I like a big car, I like a big nyash, shida ni do. Hey, we popping bottles, chilling with models, we taking photos, shida ni do. Hey, allow me to enjoy myself, I no go die, no go kill myself. Ati, ni tume fair, I could be here, I try to touch, she go say don't dare. You think I'm stingy, stingy or busy, nobody knows so, shida ni do. I want a big car, I want a big house, I want a good life, shida ni do.
Izo gare kubwa, we, we. Izo bolu bigi, we. Izo keja kubwa, neza penda. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do. Nasikia unapenda meat pie. Izo vitu ziambie goodbye. Apa labda ugongewe mayai. Ama bora uhai. Cause shida ni do. Nasikia unapenda pizza. Utakula moturata imiagiza. Sasa ya kumi agiza. Tena ya kumi ongeza. Kama una do, fuliza. Cause shida ni do. Izo gare kubwa, we, we. Izo bolo bigi, we. Izo keja kubwa, neza penda. Shida ni do, we, we, we. Shida ni do. Shida ni do, we, we. Shida ni do.
Na unatoto wakali wamengara tari. Na mwona vera pembeni nazari. Kujivi njari gumewa kanari. Chafu wa meza asara siya tujali.
Leo goma moto na kujimwaga wanjani. Uwanjani sigoma laki toto. Sunga kandoka uwezani. Uwezani kulia kushoto. Nimeshika pakandani. Pakandani watoto viboko. Na bibindo kiunoni. Kiunoni.
Basi leo tambaye kwa magoti. Atuchezi bedini kwa moti. Mukono papa serimoti. Kuchape kishoti.
Ona pombe limekolea anayumba. Ba, ba, anayumba. Limekolea anayumba. Ba, ba, anayumba. Yule pale limemlemea anayumba. Ba, ba, anayumba. Limemlemea anayumba. Ba, ba, anayumba.
kale nakapa kiti kaje kakae nakagizia takila kachemesha na shtura
bitch leo tight my bedroom bully mtoto kila aina aina sampuli kuna kunyonga mangi watoto walivyo fine michezo ya gizani kuna kunyonga mangi watoto walivyo fine michezo ya gizani.
Basi leo tambaye kwa magoti atuchezi bedini kwa moti mkono papa serimoti kuchape kisho
ona pombe limekolea anayumba ba ba anayumba limekolea anayumba ba ba anayumba
pale nimemlemea anayumba ba ba anayumba limemlemea anayumba ba ba anayumba
ona pombe limekolea anayumba ba ba anayumba limekolea anayumba ba ba anayumba
pale nimemlemea anayumba ba ba anayumba nimemlemea anayumba mamba mba anayumba
over my 254 baba era era it's about king down go
baby ni pesi gino mara twende kama inavyo flow baby ni pesi gino mara twende kama inavyo flow baby ni pesi gino mara twende kama inavyo flow baby ni pesi gino twende kama inavyo flow leo tu party twende tujirushe rushe leo tu party twende tujirushe rushe unavotingisha kiuno baby gali ani leo na wamada cheki vile wana tipito cheki vile wana tipito
yeah. Inama inuka penduka zunguka 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 inama inuka penduka zunguka
twende mpaka chini baby gal zungusha party gal moto kalsi unatisha pombe gani bei kali basi tisha toto moto moto pozi viti pigwa foto moto kuna njeveleta joto joto pozi viti pigwa foto moto kuna njeveleta joto joto nataka tu nikupakate chini kwa chini twende girl down low alafu leo kwenye party baby girl uni wind down low
inama inuka penduka zunguka 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 zunguka
zunguka
that's our relation
ship
power
ship.
utami, rangi ya kilami, haga kubwa design ni fanane na kadi, kitu mali safi bana forehead utaki, kadem kapole si wale madem wakali.
Unadai chali handi, chalia na makanji, nicha kubwa runda na gari kata parking, lunch ni Diani, dinner ni Miami, mtu wa maana si mtu bloody fucking, ay mami, sisi ndio tuko,
ay morio, sisi ndio tuko, ebu tumofea, sisi ndio tuko,
lipa ni tarifan, sisi ndio tuko, ay mami, sisi ndio tuko,
ay morio, sisi ndio tuko, ebu tumofea, sisi ndio tuko,
lipa ni tarifan, sisi ndio tuko, hey mito kani doke sibi utapata, I'm not poor, niko broke, ganji na saka, I'm barely 30, don't compare me na wababa, mwili ni tempo, shanza kuitisha sadaka,
misi kadi lakini luku ni garama, ushai cheki off since I kishigisha daba, tema kwanza juni sisi home utapata, kenyeji top laga mana sina kamna ladha, ati flat tummy, rangi ya kilami, haga kubwa design ni fanane na kadi, kitu mali safi bana forehead utagi, kadem kapole si wale madem wakali, ay morio, sisi ndio tuko,
ay mami, sisi ndio tuko,
ebu tumafea sisi ndio tuko,
lipa ni tarifant sisi ndio tuko,
ay morio, sisi ndio tuko,
ay mami, sisi ndio tuko,
ebu tumafea sisi ndio tuko,
lipa ni tarifant sisi ndio tuko,
yeah me and the nil nil, ami and the two nil, if you rolling with me, love it with the real deal, niwe dark skin, niwe pig thick, don't body shame me, better choice leave me boy,
hata nkose domi ni rich na mahaba, usini play kupoko matena wa baba, siku itajipo taskia nitakuguza hisia, I'm that f***ing broke nigga huko nataka, ati chali handi, chalia na maganji, keja kubwa runda na garika the parking, lunch ni Diani, dinner ni Miami, mtu wa maana si mtu bloody fucking, ay mami, sisi ndio tuko,
ay morio, sisi ndio tuko, ebu tumofea sisi ndio tuko,
lipa ni tarifan sisi ndio tuko, ay mami, sisi ndio tuko,
ay morio, sisi ndio tuko.
Leo mina twa ah. Napigwa na butwa na pocheki mazela, wamepose na kukaa ila drinks wamepewa, na kangoma kanarusha mahewa, nitamwaga dola unachotaka utapewa, tell a friend to tell a friend, umewaka moto basi tell a friend, leo leo ni leo, tunakesha kama popo watulali, humu ndani kumejana watoto mambo shwari, I am a gentleman sina moringo, leo na ichimba mpaka mwisho, isakate kamate chakate, manja sharubati utamu wananazi, unavokizungusha ushanipagawisha, mafisi na maheta ushawatamanisha,
kamata glasi weka juu, size yake ulara.
Yeah.
usiku silali, mchana silali, chakula sikuli, hali sio hali, nahisi baridi ukiwa mbali na mimi.
Think about your love every day, every day. Me think about you, my baby, yeah, yeah. I used to say me utaki taki, kulisa kataruba taki taki. Now ni bamba, ni bamba. Bilu me beba kama mjaka, mjaka yao. Hey, sinisha jipanga, kukuchambu waka karanga. Wendo kiboko ya warembo wa Nairobi, wanoko wanaleta skendo, my baby. Asashika kamata, sina matata, minita si matadata. Yao, 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 yao.
Hey, nishike, mani unashika. Toto najua mambo yako we,
najua mambo yako we.
Nikusei pale nakusai. Toto najua mambo yako we.
DJ Lighter.
Cheza chini juu. Oh, please usiniharibie mood. Leo nasikia too fiti. Leo staki umkiti. Oh, please usiniharibie mood. Ile umesikia kunihusu, usiniambie juu pia kuhusu. Ai, ai. Umeingia WhatsApp. Kuna nini WhatsApp? Weingia WhatsApp. Wee. Usitume message ya ufala. Leo staki sitaki kwa na mudu mbaya. Leo nasikia tu raha, message ya ufala itashukishia sana. Kwanza vile leo kume nice mbaya, usiniharibie muda. Kwenye nilipeleka mapipa, wamepiga simu wamesema wana haya. So, oh please, usiniharibie muda. Leo nasikia tu fiti, leo staki.
Pamoja na mzinga baadaye zikishika tucheze na six pack kadha mizinga kadha ndani ya basi tushike skin tight all night hadi wazime ma street lights badilisha plus size to a slim tight na msukuma hadi na muacha streamline tonight mafisi wana hand for my feel life reacha tembea angle incline ATM zitawika decline kumangala wana figure ziko define.
Usiguse gari yangu,
huyo ni bibi wa pili.
Usiguse pombe yangu,
huyo ni bibi wa pili.
Bibi wa tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip.
Ukigusa ngombe ya Masai utakula mkuki. Ukigusa bibi ya Mukamba utajua hujui. Imewekwa kamute, unashika na kaka mwiste. Au kangita za oyole, au pesa za banka reke. Ukiona mwenye kitambi usidhani sifisi. Usimwage pombe yangu, huyo ni bibi wa pili.
Bibi wa pili.
Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Ninare, ninare, ninare. Ni nani amewasha kangwae?
Hey.
Si unakafiti ulalala.
Hey.
Tupate tupate.
Si ucheze na mimi. Umeficha nini ndani ya mini? Ni mweupe au mweusi titi? Bora awe anapenda vijiti.
Ukijidai Mark Mende utakufa kama mende. Usiguse manzi yangu.
Huyo ni bibi wa pili.
Bibi wa pili.
Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip.
Niko maji, tanki na ngede. Tumewakisha hadi dere. Hama pengwa minyekia mchere. Hadi 1+1 ni 11. Nimeripwa, leo ni sherehe. Saving minus rent, niko rembe. Leo mademu anataka turewe. Alafu kesho wapige mushene.
Ukisikia nduru gizani usidhani ni mwizi. Usibishe mlango yangu,
huyo ni bibi wa pili.
Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, sip, sip. Tuna sip, 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 sip.
We'll be right back.
been a the past was a gangster, hustler, troublemaker, the snatcher, trickster, ghetto fighter, the smoker. Me hold her, not remember the most time. She wants me, I want her. Sidani kama tutakuja chana. I love her, and she loves me. Ooh, yeah, yeah, yeah. Karibu kwetu show them, hands kidogo band them. Ghetto life, naughty life, water life, me a tell them. Na leo misiko high, usiwari nana. Namchumi let me show you my hood, my life. Mashika shika java, wale wengine mashada. Badder than disaster, wote wako ganja. Mashika shika java, wale wengine mashada. Badder than disaster, wote wako ganja. Ghetto life is real life. It's real life, ghetto life is real life, yeah, it's real life, ghetto is real life, it's real life. Ghetto life is real life, yeah, it's real life. Kama ni moto ni moto, ata uje upepo, wepunga mkono na kukemea kama pepo. Hold them ghetto youths, you have to stay strong. Never waste your time on criminal activities. Respect your mama, respect your brother, yeah. Respect the policeman, respect everyone. Mama ntiliye, watiliye, mtiliye. Let peace and love run to each and everyone. Mama ntiliye, mtiliye, watiliye. Let peace and love run unto everyone. Power share, ghetto youths, power share. Why you say power share? Peace, love and harmony, yeah, yeah. Ghetto life is real life,
is real life,
is real life. Ghetto life is real life, yeah, is real life. Ghetto is real life,
yeah,
is real life. Ghetto life is real life, yeah, is real life.
Yeah, watu wangu ni aje. Peace manze ndio kila kitu, mtu wangu manze. Unajua Kenya ya kesho inatuhitaji sisi ma youth. Penda mwenzako. Yeah, usibunge mwenzako kisu wewe. Ambassadors.